ke khale re sokola dikgorong re kokota lona le rata re sokola a le emenyana ho ho 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 le emenyana ya yeah. Hold up wait to sa tlago papa hi re tswere di sa matsebaya hold up wait to sa be watata hi re kile fela ka go phanda le bua fela lentse le tsa itse gore go diragalanye lona le patloga fela re tla bona gore le fela gae ho ali emenyana re khone gore ga dikhorotsena ho ali emenyana ba khone gore bona ha re kena ho ali re sitele ka mangwele le re khubamele a tlhele tlogele le ditshele ei ali emenyana ma ke khale re sokola
tala si sokola
dikhorong re kokota
nyango si kokola
lona le rata re sokola ali emenyana ho ho 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 ali emenyana
yeah anime kancane bengin buka ningithatha kancane ningabaza amandla ningazi uNkulunkulu uzoba nami yeah mina ngihlale ngathula ngabuwa uzathane ngilinga ngathula bengazi yofika isikhathi ngiyabheja ngama myself shura manje ngishibilika njengebhatha osihlile bonke ababenyatha I was down bad ngaphakama amagama wabo ngwezilala manje ngithandeza kimi njengamanye lijikini vili eh anime kancane wo sinja zami yasibangene show
ngikhale re sokola
tala si sokola
dikhorong re kokota
nyango si kokola
lona le rata re sokola ali emenyana ho ho 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 ali emenyana ho